bad man.
Yeah, oh, once again.
It's the kids, baby.
Shake your bum bum, shake your bum bum, shake it. Give me some, give me some, give me. Hiyo tam tam, hiyo tam tam. Keki Thomas team, marijuana. Kwenye mamilioni ya watu, you are the one. Peke unayenimaliza. Na ushajua bila wewe mimi siwezi. Kinacha itaniumiza. Unaniweza, uwepo wako natambua. Kifupi umekamilika. Mechi za nje si unajua wasichezi. Oh no no no. My dear LSD, Mungu wa moyo yo yo. My dear LSD, Asindi yo 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 yo. My dear LSD, Mungu wa moyo yo yo. My dear LSD, Asindi yo.
Nafuka moshi, zilichomwa kumi. Hesabu jioni, faida sioni. Pesa zote ntazopata, takuonga hani. Nimenogewa kifupi, nimekolea. Nikikutazama jua nataka kupewa. Onyo kwa wote wanaonyemelea. Penzi liko kasi wasije wakapotea. Oh no no. Kwenye mamilioni ya watu, you're the one. Peke unayenimaliza. Na ushajua bila wewe mimi siwezi. Kinacha itaniumiza. Umeniweza, uwepo wako natambua. Kiukweli umekamilika. Mechi za nje unajua huwa sichezi. Oh no no no.
My dear LSD,
wangu wa moyo yo yo.
My dear LSD,
sindio yo yo yo.
My dear LSD,
wangu wa moyo.